So I know the challenges that you are going through. Juzi tumeambiwa kuna fertilizer. Sijui fertilizer na 500. Mimi nimeitafuta huko kwetu kama sharia nimeikosa. Hakuna. Nimeenda kununua fertilizer 5500 shillings like before. So tunadanganywa jameni. Up to now watu wanadanganywa na ninyi mnakubali kudanganywa. Be something we call independent thinkers. Sio watu wa kuambiwa keep right, muna keep right na hamufikiri. Kwanza tufikirie kwanza. Huyu mtu anatuelekeza wapi? Hii kahawa wakati ya Moi ndio imefilisika. Ilikuwa tunalipwa 10 shillings, 5 shillings per kilo. Tukakuja wakati ya Kibaki. Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Tukakuja tukapewa 50 shillings kajaribu. Uhuru Kenyatta amekuja akagonga times 200 shillings. Tena tunarudi back to Moi era. Hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. And put me in record. Mimi siogopaki. Hawa wanasema ni watoto wa Maumau. Hata hawajifikisha mtoto university. Mimi mtoto wangu anatoka university. I'm age of 45 years.